Rooftop, audio stage.
Ooh, 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 ooh. Yeah, 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 yeah.
It's
yeah,
the
yeah.
Kids, baby.
Mara kwanza nilikufuata ukandharau, pengine labda ulikamatwa na washikadau. Mara nyingine nikaleta zawadi ukandharau, na kunitaka puku ilo swezi nikasahau. The woman of my life, my life. The woman of my life, my life.
Elevate you up, elevate you up, elevate you up, elevate you up, elevate you up,
elevate you up,
elevate you up,
elevate you up,
elevate you up,
mambo mengi najuliza, mengi yameniumiza. Ulitaka town bila kufahamu kwamba unatoka kwenye giza. Mashoga zako kausikiza, I'm trying to save him, not Jesus. Bata za kupitiliza, now I'm flying to Ibiza.
Ilibidi uwe hapa, ulichotaka ushakipata. Cheza cheza kwenye tope, chafu chafu kama bata. Mbona sasa unasafa, kila pande unanisaka. Polosha poku nyatunge, limemezwa na msaka.
Pengine lado ni kama tu na washika dao. Elibidi uwe wewe, nakunitaka puku ilo sabi kasao. The woman of my life, my life. Woman of my life, yeah. Woman of my life, yeah. Ilibidi wewe.